Ja piny mabor okao thuolo mare mogeno ondikona baruo dwanega nataka wili mwalo okao thuolo mare mogeno ondikona ochora leto dwanega mami nyasubo kao chunya bune matuololo jangoma masikini masikini wa mapezi Nyambita mwalo kao chunya bune kakugwela nyono Jangoma masikini, masikini wa mapezi Jaera wendi biro moso momogode koda ure Disemba era biro dala kwa hiro menagimo Jaera na wendi biro moso momogode koda ure Disemba woka biro dala kwa hiro menagimo Nyachula Nyambita mwalo makinu Sera, nichone mama ye Moro ya Bilima, dundu, bilima Nyachula Mita mwana magino Sera, alaliri Olimo ya Kwela kiwinye, dundu, mama, bilima Nyachula Mita mwana magino Sera, nichone mama ye Moro ya Bilima, dundu, bilima Nyachula Mita mwana magino Sera, alaliri Moja nyadi imiyo chuo luri otoya kaka dhano ringo jo papa madongo ringo wei e winyo sungore mamo wangu winyo sungore winyo sungore o wangu winyo sungore o winyo sungore kwela mama winyo sungore na chula winyo sungore o wangu winyo sungore na chula mita mwana makinu osera Moro ya